ahi karira bana bana vampire najua wengi wanakutaka eh tena wanahangaika vijino ngatu ngatu leo watakoma na bori yako unapokata roho yangu iko kinkai na midundo ya speaker boom boom leo watakoma tonight oh no I will see mimi ndo wako wewe fanya unachotaka baby Money, nana, nana, baby. Funga pino nganganga Utono no mia wasupina Jidan jadaba
Jidan jadaba Inti besili Inti wala besili Shujama nikusawami Jidan jadaba
Ndo wewe na ikutaka
Inti libesu wa mali
Uzuri wako menivuta
Jidan jadaba